ngizontshengisa izithombe. Lapha ngibuka ubaba, i-album, ngibuka i-album yasekhaya, ihlala kanye nezincwadi. Silala embedeni sibuke kahle. Sibuke i-album asikhumbuze ukuthi wayesebenza kanjani, yenzani, sebancane. Nangu ubaba la, uhleli engodweni, kuney'hlahla emva kwakhe, nenhlaba enkulu, sengiwavuma la. Uhleli, bamshuthele khona, kade aseshadile. Lala kusesontweni, ngiwavuma. La bahleli emabhentshini, la kusonta khona awo ubaba. Igama lami uSwakhile Isibongo Asithole, iminyaka ngina-13, ngihlala nomama, nosisi, nobhuti. Ngithanda umama. Ubaba sewashona, sewadlula emhlabeni. Ngangumnakekela kodwa naye. Uma ejahe emsebenzini, ayeqala avuse, asinike imali esizoyidla esikoleni. Noma mina ngisesikoleni, uhlelela ngakakhulu, angisesikoleni, ngenisane. Okubalulekile ukuthi kade asithanda ekhaya, asinakekela, asithengele, athenge nokudle. Nendlu esihlala kuyo, inhlaba ehlobisile, nosihlelelwe, khona kuphethe isihlilingi esokudubula iy'nyoni. Wenjani?
Ngiyadubula.
Udubulani?
Imbuzi.
Kukamama ekamereni namaphilisi, izinto zokugcoba, imali, imithi, oshiboshi, nezinto ezifaka ezandleni, nemichele, nezinto zokukama, namabhunu, namabhayibheli, nama-facial tissues, namaselfoni, namaswidi, nemithi, neyicathulo, neyigqoko zasekhanda, neyikhwama, nebhasikidi, nodrophu, neyimpahla, amathawula, namaduku, nebhayirethi, namashethi, namabhakete. Sacela uzichaze.
Nonomathemba. Mphamali Mrs. Sithole, ngihlala eMthombothini umama kaSwakhile.
Awu sichazele ngokushona kukababa.
Umngani wami wayegula nje, wagula isikhathi esincane kakhulu. Kodwa-ke saba sethute naye, samsupporta yonke indlela. Okufake kwasehlula. Wahamba kodwa-ke wahamba ekhululekile ngoba sasimthanda.
Waphatheka kanjani ngokushona kukababa?
Ngaphatheka kabi kakhulu, sasincane isikhathi esasihlala naye, asiyiqeda ngeminyaka lengu-5.
Uyathanda yini ukuhlala nathi?
Hawu, abangani bami, uSwakhile nosihlelele ngibona abangani bami bokuqala, ngoba nje ubaba babangasekho, fanele ngithande bona kakhulu.
Wayefana nami ubaba?
Wayemuhle kakhulu kunawe ngoba wangisusa ekhaya kithi ngahlala naye. Then I like you, uye ufana naye ngakho konke.
Siyabonga. Ngubaba hlebele umama uphinde uyahleka, abashuthi abamile, abo anti. Uma ngibuka le y'thombe ngizizwa ngikhululekile. Ngikhumbula kwakudala, ubuhlungu angisabezwa nje, sengabe akugcina kudala.